minotandwa ningilimele bengidinga umuntu wokungisiza ngiyekise uthando minotandwa ningilimele bengidinga umuntu wokungisiza ngiyekise uthando minotandwa ningilimele Wongisiza ngiyekise uthando Wongisiza Wongisiza ngiyekise uthando Isikhathi sami mina sasingiphelele Angazi nalona Isikhathi sami mina sasingiphelele angazi nalona ngimana ukuthi uhamba phi Bengicela ukuthi uthando lungiphelele uphelele kuye
Thank you.